Mafoto achuluka kunyumbaku Mubwele muzatandize kunyumbaku Lelo oloma wa mubwele Chonde musate munyozele Lelo oloma wa mubwele Chonde ko mundivele Vuto ndi chananga Mchani ala kwa mayengawa Mutipa inu ndinkawa Mafoto wa matandi kukambilana Kukululu kilana ndi kukambilana Kufomeleza ndi kukonjelana Siza boza kaduka zotetana Ovuti kandana, ifindana
Mafutu achuluka kunyumbaku Mugwele muzata ndize kunyumbaku Lelo oloma wa mugwele Chonde musate munyozele Lelo oloma wa mugwele Chonde komundivele
Chomwe analakwa mayanga ndicha Simu kululuka chifuka chakale chija Anayamba kupepesa ndikale lija Mune wala zimu mfutu zanu zusi zija Zimilandu zanu akala kusofa zija Ndelele mkuti simu kwa funas Zoka mdila na simu kufunas Asende na ngano chamu kufunas
Mafutu achuluka kunyumbaku Mugwele muzata ndize kunyumbaku Lelo oloma wa mubwele Chonde musate munyozele Lelo oloma wa mubwele Chonde ko mundivele
Vuto ndi chananga Nchani ala kwa mayangawa Mutipa inu ndinkawa Mavuto wa matandi kukambilana Kukululu kilana ndi kukambilana Kufomeleza ndi kukonjelana Siza boza kaduka zotetana Ovuti kandana Ifindana
Mafutu achuluka kunyumbaku Mubwele muzata ndize kunyumbaku Lelo oloma wa mubwele Chonde musate munyozele Lelo oloma wa mubwele Chonde ko mundivele
Mafutu achuluka kunyumbaku Mubwele muzata ndize kunyumbaku
Lelo oloma wa mubwele Chonde musate munyozele Lelo oloma wa mubwele Chonde ko mundivele
Download and share.